Ɗo studio 80 keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɓe kabaruji amen fulfulde alkamisare nayyi lewru juin lanɗo junnu balɗe meɗen sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako ɗo juttinonoɗo kabaruji ɗo Youmar Woygalo kanko noddirteɗo Nuhum Djiri won to ɓoggi jamɗe to. So lanɗo jaaɓi majjere mawde anni wadde janggoɗo Bamako ɗo hollitawede pelle politique fa yetto yimɓe ɗo humniɓe kabaru dinaji kañen gonde wadde ɗiɗo majjereji wattu joni ɓe mbiɗati ɗi furduɓe jaltini dow hen. Kono ayiɗi banggal ndenaguli leydi ndi fa hannde ko ndartete ko heɓaka hollitindi leyɗati ɗi woɓɓele dow faale cuuɗi muɗen jaati tawete so torraji gaɗe fewde muɗum en. Nokku noddirteɗo kadiolo caggal ko ñaw noddirteɗo coronavirus o ɓangi le leydi ndi ko kamɓe sottoɓe toon dandiji ɓe mbi tiɗallaji mawɗi ɓe gondi e matude saabi de keeri leyɗele ɗe fof ko udda ñalawma hannde o dandi ndi ɓe ndemat toon ndi duɓe mbawa yaltinde ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hollitindi ndeɗo majjere ɓe mbi janggo solanɗo jaaɓi anni wadde ɗo Bamako ɗo fedde nde noddirte FD wonde le leydi meɗen ndi fa yetto fedde noddirten espoir Mali Koura le majjonduɓe mbi fedde noddirten Imam Mamoudou Diko nde kañum wonde wadde ɗiɗo immadaraji fo le majjofaɓe kollita metti mabɓe tiɗallaji ko leydi Mali ndi jogui ñalawma hande o. Aminata Diallo.
Wakkati sappo enayyi yende goni ko ngolmajagol fuɗɗata place l'indépendance tout yimɓe yogaɓe leygeni ɗi ka kolliti wiide ana bemba e ngolmajagol so ɗum waɗiral no haniri. Daraniɓe yuɓɓa golleji ngolmajagol ka kolliti wiide laawi kanɗi fuu ɓamama fa ngolmajagol waɗira jang e deƴere. Ɓeɓe darda yimɓe waroɓe majade ɓeydun homo fuu waɗa masque fa rena hoore muɗum e ñaw COVID-19 o. Issa Kawjim kanko mo coordinateur général de la CIMAS wonko sifi hen keɗoɗenmo.
Miɗo
gollida e yimɓe daraniɓe ndenagu ɓe homo fuu ana hani hollude leydi Mali ndi woni dow homo fuu holla darde muɗum. Min jaltan fa min dara jogalal e tiɗalla wana famin moƴƴina tiɗallo goɗɗo saabi leydi ndi tampudi école wala cellal wala e miɗo miila homo fuu ana miiji laawi no ɗum hani moƴƴinirede. Miɗon darde homo fuu wara yimɓe jalta fa keewa min majoro jang saabi ɗo ɗum hani ɗum ɓingu leydi an ka dunke e gollagal ka kolliti wiide ngolmajogol tiɗallaji muɗum keewa ka ɗum e tawede ɓeɓe darta majotoɓɓe kañ e daraniɓe ndenaguɓe tinno fati toñodira. Birima Eli Diko kanko mo sociologue janginowo jandeji mawɗi Bamako ɗo keɗoɗenmo.
Kolle jama o metti ɗum kabaru guykaji no kewri leydi ndi rata ndenako kabaru jaɓe kolla mettimoɓe. Bon min kamɓe yara moftere mbaɗo janggo nde jama wara fa heewa saabu sa ƴeewi yimɓe mettaɓe mbale no heewi kamɓe ɗo haɓe mettama saabi jenɗe yo haɓe mettama saabi rata ndenako hakkunde sa ƴeewi laamumoti egu en yo haɓe ɗum mettaɓe e laamu o tan yo haɓe ɗum jiɗa laamu o ɗum fo muɗum ɓe fo ndentata jon kan gara.
Direction nationale de la police Bamako ɗoka jaɓali hokkude hakkille muɗum e majjum ka ɗum e tawede hoore ɓe ka kolliti wiide laawi kanɗi fuu ɓamama fa ngolmajogol waɗira no haniri.
Ɗiɗo kabaruji fuu ɗo mba heɓude ɗum destati amin whatsapp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jeetti e jeetti capanɗe joyyi e go o. Numéro wiyamo o danni mere mere o noon tan keɓon toon kabaruji ɗi fuu 37 321. Hollitindiri fa hannde no wayde ndenagol e leydi ndi fa ɓama wuddu ndu fa jottoɗa ley ɓaleri leydi ndi kañele saha leydi ndi fo ñalawma hannde ɗo fuu ɗon daara fa ɗum natidira. Jamare wonde toon nde tiɗallaji mawɗo wonti e matude ñalawma hannde woɓɓe an toon palete ɗo dow ɗati woɓɓe do an toon faale nokkule muɗen jaati natte ɓamde gaw fa garda nokku noddirteɗe yam foyle kañe korole wuddu leydi ndi fa keɓen famdata keɗen. Aminata Diallo.
Yiɗon ma yiɗi ɗon barmi won ko heddi e hippande wonde jamma waɗne jamma talatare warde jamma alalbare lewru juin du e dene nayo ɓerde to gawutu e lewi yimɓe wonɓe toon ɓe nokkuɗo yimɓe ittoɓe kanŋe kañe yimɓe woɓɓe ɓe gana ɓiɓɓe leydi ndi woni hippaɓe e yimɓe ɓe kaɓorɗe bonɗe andaka warduɓe e mobilaji non ɓe kollitiri fa hanto gawuto accident waɗi lawol gawo inta hakkam mo yimɓe taton keddi e muɗum yimɓe fa heewi barmi hen e lewi yimɓe tonɓe kamiyon mo yimɓe gonno e muɗum fa heewi iwo to kañi ittete woni kippiɗe lawol enta hakkangol hakkunde muɗum e gawo kilométre ŋaji capantati e joyi barmuɓe naɓama suudu dogotorore gawo to fa cawre e ley région Sigasso o haɓo waɗi hakkunde gelle Sira Djouba kañi e commissana e cercle yanfulla o yimɓe sappo barmi hen e lewi yimɓe tonɓe go haɓo waɗi e jamma alalbare nde finude beete alkamsare sababu bone o woni saabe jeegol nokku laati haɓode kelle ɗiɗi faa ha e lewudu leydi ndi lafindenago an heddi haalede leggel ndi ɓe mini commune Madougou cercle koro hippama alal baare nde yimɓe ɓe kaɓorɗe bonɗe anndaka e lewi yimɓe tomɓe ɓe yimɓe mbari yimɓe ɗiɗon tafon e leggel ndi ndi fade muɗum en doddude e daabaji ɗo timmirenten kabaruji meɗen ɗi segu commune militaire colonel Didier Dambéde yehi talatare nde e nokkuje kippaɗe ɗe e timmoɗe yontere nde haɓɓitiɓe dariɓe e naarude geddi masina ndi e lejjoɗe kalden hakkunde colonel o e haɓɓitiɓe ɓe ɓe kolliti wiide ɓe ngala kaaki kanuɗi ɓeɓe kaani ɓeydenede kaaki gollirɗi non hollitiri ɓe yimɓe
fedde noddirteɗo G5 nde wattu joni dakorde mabɓe ana wondi e wadde nokku noddirteɗo seno le tati lewru juin ɗu ɓe juɗɗini toon nder o dakorde micciteɗen wiide ile nde ɓe piya nokku noddirteɗo séware o wattu fuu ɓe mbayli toono dakorde mabɓe nde le nogay e jeenayi lewru juin hitande 2018 ɓe nanna le oɗo nokku ñaw mo noddirten covid-19 o sijo tamani ana wondi e wadde do hen immadaraji
dow taguji yimɓe mali hewɓe hannde ana holla wiide yimɓe ɓe faa hannde ɓe gonɗina woodugol ñaw coronavirus o so ngoonga sabi eɓe caloo maadu eɓe njeeɓo jokkude sariyaji ndentorɗi e ñaw o keɗe e gindo yo ñawɗo cantanaaɗo e ñaw o omo hokka en daliili woodugol ñaw o ɗo mali ɗo sanne
dogotoro commune 6 noddi kam o wi gorko mawɗo gindo ƴeewugol maaɗa dogotoro ngol holli ñaw o an e maaɗa anni no gatten min nela mobile docteur em fa naɓe hôpital du Mali
gollirde sariyaji ndentorɗi ɗi yo fa rento reno suudu muɗum fa wasa sulninde taka lemme en mundu keɗe dalili gindo kasem
si o laatinomo kulol mangol e ley galle o giɗiraɓe am e gollirde am fuu nani kuli du hey yimɓe fuu kuli hono jaabu o laatorto fey min mi huli sabi no ñaw o mawninirani
hono santanaɓe e ñaw coronavirus o ɓe nanguemɓe paaboɗenɓe jogoroɗenɓe needi e teddengal
ñaw coronavirus yimɓele capanɗe ñeɗɗom e joyom kañe ñaw o yiya muɗum e ñalawma hannden o sappo jettom woni santanaɓe jeegom du keddigili hen ana hollito wiide ley leydi malindi ko ɓuuri yimɓele ujunere e temeɗe nayyo acca hakke kañe cawi oɗo ñaw yimɓele temeɗe jettom e jeegom kañe en goni santanaɓe yimɓele capanɗe jettom e joyom kañe en goni heddiɓe le oɗo ñaw noddirteɗo coronavirus min jooti on sanne heɗade heƴuji amin jowiɗi dow coronavirus wattu joni min jottoto yimɓele golliroɓe juuɗe kutteji ko oɗo ñaw waɗi fewde muɗen ɗo Bamako ɗo fa keɓen famtare keɗɗen Aminata Diallo
to suudu golliroɓe juuɗe Bamako to tafoɓe ana tawe toon sehoɓe hunoɓe kañi e sunoɓe gala e yimɓe hewɓe woɓɓe golliroɓe juuɗe muɗum en e lewi mabɓe ille ñaw coronavirus o fuɗɗi keɓal mumɓe ka ɓuyti ɓuytagol keɓal mumɓe ngal waɗi saabe laawi dentorɗi ɓamaɗi e ñaw coronavirus o keɗa ɗenɓe miɗen keɓano ujunaji tati yaade ujunaji nayi ñalawma fu ka joni ene tiiɗi fey keɓen teme ɗiɗi gillande ñaw o yetti kelle leydi men kurtugu e lamru waɗataki kasen tawenen rewɓe ana ngarano soodude kanŋe e kaalisi daneji gonga kay wattu joni ana tiiɗi ɓuuri fuu heddi minen jehoɓe min ngala fey cogu summayamentorna Boubacar Mamed Samake kanko mo président ndu suudu golliroɓe juuɗe ɗo Bamako ɗon o holliti wiide ndu suudu ana jogui tiiɗallaji ille ñaw o warandi e lewi makko ɓuytugol keɓal mabɓe waɗi saabe rafi ndenagu goduɗo e leydi ndi o keɗoɗen mo
wakkati
joni artisan en torrama min mbawa fey naalde to men ton miɗen gaɗɗanoɗango fewde keƴaɓe laamu ɓe ballami yalla miɗen kuncana ɗum hoore miɗen dara kay faaba
mabɓegouvernementma
loma hannde o golliroɓe juuɗe ɓe kolliti metti muɗum en faade laamu koɓɓe sabi jawdi hokkande e coronavirus fa walla golloɓe ɓe e keɓaji
dirten oms wonde adunaru ndu le tati lewru juin ndu ɓe kollitiɗe ɓe ngaran fuɗɗitinde kasen soɓe cawre jamare nde noɓe kanni nowtirade ko noddirte coloroquine micciteɗen wiɗ ɗeɗo poɗɗe kannoɗe sakkade ñaw paali kañe ko nandi e muɗum ɓe mbino ɓe jaltiti e sawrirde ɗum saabi de won heeƴo hollittingo wiide wala fuu ko ɗum nafata e ɗum torra jaati wattu joni o fedde oms nde caggal koɓe gadi imuji mabɓe goɗɗi kasen koɓe kollitiɗe ɓe birfititto dow ɗiɗo golleji
tama oɗo andani ɗum
ko kayen ɓuuri fuu haalde ley beeme annde ɗeɓe kolliti wiide ɓaleejo ñaw coronavirus o nanngata ɗum yo ɗum wona goonga feeso afrique ana e leyɗele do nyaw o hebay sembe sanne hollitinde wiide nyaw o yama yimbel hobe wombe le rumde afrique de ko buri yimbel ujinaaji tem doro e chapande njoyom e jottom o do nyaw yama e muuden ko buri ujinaaji nayom kany en keddile hen secret do kaddeten e hejo meden njowingo do nyaw coronavirus wakkati futtino don ngatano ko he modon hakkille jomun so waawi tan borno ko hurirte kine ko tinnodu tabo dati biya di farento rena wondibe mudun nokuno dutit lolo fine idum li lamu kajol le region sika so holi tawere wattu jono ko hewe demal mabbe gal fa nayri ton bangal kabaru dandi le hen hewbe dum gondi hebude kabaru ngurda muden wattu jono tida laaje modi be gondi matu ton tagal ko nyaw coronavirus o mata so keri li dele de fu udda be bibe kepta sutu dandi mabbe ni do be jidiri fa keban famdar kedden aminata jalla
hitani fu gendi lo fine ni ana moina ujinaji nay ton danda hitani hikande demal mabbe mo isanen chogu danda kaka uitike fagasi fato guma kone kanko mo demo wo danda lo fine to kereden mo hande mi don jogi tida laaji misal ko man ko min kebi hande ko jabata ko chakuli hawre bambar tabe demo woni an yidi tay ko remi ko fu wada ma commande won ko wadaaji wakkati joni o sabi chakuli chakandi jeti tan e kaja tabe de chogu danda kaka uitike fu sodo be ka nyen fu ana buito abdullahi kone kanko mo demo wo danda to lo fine to kereden mo
waji dola
en bay chotu de chaku danda fu ujinaaji didi e temedi joni chogu oka an jipo ka hande chaku fu min choti temedi tati woni arande an e yidi dum e levi fatumata jara chodo danda so sota kajulu fan iti golbe yimbe yo sababu uddugol laabi kerundirde di kereden mo
warte mo
kalisi wala wakati joni o ka uddugol laabi kerundirde dum an be di tida laaji di sabi yimbe waranobe e galle battide leedi ko duvarni chodo ka hande be motti warde sodo be so chotta e lengendi abidjan di tan ngarata sodde be tan baawa sodde dum fu ko beede dum passe majjum dum beedi ki de arane ne passe majjum teme didi e chafantati joni passe majjum ni hi fatte me hitani hikande remo bana kuli jippogol chogu dandangol bonna demal garowangal sabi kalsi ko be kabata hen ko dum e ciodirta kaaki gollirdi mamdu usain bay don ko heban studio tamani ude lofini
joy lewru jion woni nyaloma kedena da kabaru hawaluji li adnar ndu fu hitani kande be bi jammeriji di kebata wadede sabi nyawno docteur coronavirus le majjum fu be bi hono yottinobe kabaruji be kanyo ko nande mudum ton be ngatta imadaraji di hitani hikande ko nayri bangal hawaluji dum woni sisili mo be cubi hitande 2022
studio tamani yo fabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sekrab den lo ne le region ngaydi en puddira no kono de tedo yoro sodo kambe remobe haburi mo wobbe tombe fa hande do tawa do tan be ngoni be bisoni cioggu habu ko ngabbay dun sele ko jippi ko be demata ton hitale hikande ne majjum be ngadi gidali du kala ngurto ton kongol mabbe fu be kawram be kaba e mudun no be kulitiri wite to sigaso to ka wana no do wori dun le ne kono de tedo kutiala idum le region sigaso ko yata yimbe le tem dro amire na kanyen gonde wadde to batu mudun en le majjum gonde hokke ton kabaruji lobbi ko nayri bangal ha buri mo no worni ton faabe keba do hen kabaruji nyibudi lanni bo do botu yo fedde CMDT kali yimbe el amirien wobbe le o don nokko secret do katel kiki dande do kabaruji meden di min joti on sanne kala do bawdon tawel le malife mangal mo do wattu jono min joti on yimbe el kedi be min fa nokko no dirte do mayna idum di lamu kai wassalam